sawirkii toban iyo saddex dhalashadii nabi iise yaaki saabsanayd. Waqtigaas dowladda sharci yaha angoysi lan walba inii meeli ki dhaladi seedo. Maryan iyoona yuusufna meeli abkoodki dhaladi yaa seedeen. Biladkaasna magaashay wayli aree beytulham. Madii biladkaas deereen meel lahundurow yaaki waayeen, laakiin moorada lo'dakii hoyato yaa hamiinkaas hundureen. Meelun dhatiyayna yaa nabi iise ki dhaladi. Isla hamiinkaas meel uugaas dhatiyay dad kale oo idowga daajiyaayaan yaa roogeen. Irka iyo dhulka dhatiyowna iftiin haki buuxsami. Markaas idowga kuwii daajiyaan malaggii eebbahay yaa arageen. Malaggiina way ari isin aan absatoy akbaar faylan yaa hagin gaarsiiye. Isla hamiinkaas biladkan dhatiyay bilaan yaa wiil kifooladaase. Wiilkunkii eebbawaa usi ankooy ummaddii eebbahay inii gargaaro. Bah moorada dhatiyayseed meelun yaa unug ki aragaase. Markii malaga dowgaas dhammeeyey, dadkii malag badan oo rabbiga ammaantiis ki waramaayaan yaa arageen. Taas ba'dishay malaa'igtii samada hambuubti, dadkiina biladka yaa handareeri. Meelii nabi iise ki dhaladi.